This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Tutizijwi ya Amerika mbahaye ikaze mu kiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika. Uyu munsi turaganira ku ruhare rw'amadini mu iterambere y'igihugu. Abashyitsi n'abatumiriye nagira ngo babanze babibwire.
Nitwa Tisenge America Fidele, nkaba ndi rwamagana mu murenge wa Kigabiro, nkaba nkorana na Kiliziya Orthodoxe Diyoseze y'u Rwanda, Burundi n'Iburasirazuba bwa Kongo.
Nitwa Ntwabose Defonse, ndi Kigali mu Rwanda ku Gishushu, andi umukunzi w'ijwi rya Amerika.
Nandi nitwa Jean Leonard Kuzumuremyi, umwarimu nigisha ku kigo cy'amashuri cya Kigali Leading Technical Secondary School. Ni ishuri ryigisha n'amahoteli n'ubukerarugendo rikorera hano mu mujyi wa Kigali kuri Peyaje. Nanjye nkurwisimbika kandi nifuza no gutanga igitekerezo.
Ndabashimiye cyane rero mwese kuba mwemeye ko tuganira kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu. Amerika Fidele, ufite ubunararibonye mu byerekeranye n'amadini, watubwira urwo ruhare, uruhare ubona amadini agira mu iterambere ry'igihugu.
Murakoze. Amadini agira uruhare rutandukanye mu iterambere ry'igihugu, kandi iyo uvuze igihugu uba ushaka kuvuga umuntu, umuturage, kuko icyo gihugu kigizwe n'abantu muri rusange, cyane cyane twakibanda ku madini ya Gikristo, kuko ni experience nini mfitemo. Iterambere rero amadini yigisha ni iterambere rishingiye ku nyigisho za Yesu Kristo, ubwo ikaba ariryo terambere rimurikira ibikorwa bikorwa mu gihugu, ibikorwa bikorerwa abantu mu nzego zitandukanye. Iryo iterambere rikaba ari iterambere risanganya umuntu muri rusange, icyo twita holistic development cyangwa development integral, kutagira agace na kamwe usiga ku iterambere rya muntu. Urufunguzo rw'iryo terambere rero rukaba rugaragara muri Luka igice cya kabiri umurongo wa 32, aho bavuga ngo uko Yezu yakoraga niko yungukaga ubwenge n'igihagararo anyuze Imana n'abantu. Mu by'ukuri iterambere ni ukuva ku rwego runaka ugera ku rundi, ugera ku yindi ntera irusheho kuba nziza. Aha turabona ngo uko Yezu yakuraga yumva yateraga imbere nawe, niko yungukaga kunguka n'iterambere, yungukaga ubwenge n'igihagararo agize Imana n'abantu. Aho rero niho tubona ipfundo ry'iterambere amadini yigisha ateza imbere igihugu ku bijyanye n'ubwenge. Aha twavuga nko kubaka amashuri atandukanye, yari amashuri abanza, yisumbuye, universite, amashuri y'imyuga, kugira ngo umuntu yisanzure mu bwenge, ashobore kugira ibiyo amenya, arwanye ubujiji. Ikindi kugira ngo ubwo bujiji buve mu muntu, noneho arusheho kugira ubunararibonye cyangwa ubushishozi. Bitabaye ibyo ngibyo, ubwenge umuntu ageraho ya busenya. Urundi ruhare amadini agira, duhereye nyine kuri rwa rufunguzo twavugaga, kuzamura igihagararo cy'umuntu.
Gute?
Hari gushyiraho ibigo by'imikino, imyidagaduro, gufasha abantu uburyo bwo kuzamura umubiri wabo no gukomera. Ibyo ngo nabyo ni iterambere amadini agenda akora muri rusange. Hari gushyiraho amavuriro kugira ngo roho nziza iture mu mubiri muzima, nabwo ni uruhare amadini agenda akora ashingiye nyine kuri rya terambere twavugaga. Noneho kunyura Imana, kunyura Imana amadini afasha mu iterambere ry'umwuka cyangwa iterambere rya roho. Hari gutoza abantu gusenga, hari gushyiraho insengero cyangwa za kiliziya abantu basengeraho, groupe de priere kugira ngo umuntu arusheho kuba mwiza, imiryango y'abihaye Imana kugira ngo bazere igihugu urumuri. Noneho kunyura Imana na n'abantu rero, hari n'indi miryango cyangwa za ministries by'isanamitima kugira ngo umuntu ashobore gusabana n'abandi no gusabana hagati yiwe na roho yiwe. Ibyo byose ni ibikorwa byiza amadini akora kugira ngo umuntu atere imbere.
Urakoze cyane kuri ibi bisobanuro birambuye uduhaye. Nagira ngo noneho n'abandi turi kumwe, Iri Defonse na Jean Leonard, nabo bagire icyo babivugaho. Muri make huvuze iby'amadini akora kugira ngo afashe abantu kwiteza imbere, harimo gushyiraho insengero, gushyiraho za kiliziya abantu basengeramo, gushyiraho amavuriro amashuri ibigo by'imikino n'ibindi ubwo nagira ngo noneho duhere kuri Ildefonse utubwire nawe uko ubona uruhare rw'amadini mu iterambere aho uherereye aho uri mu Rwanda noneho
yego murakoze
ushobora kumwunganira cyangwa se ukagira n'ikibazo umubaza kuri ibyo yavuze
byo koko uruhare mu iterambere n'amadini amwe namwe rwose rugaragara rwinshi ndetse mu ngero zitandukanye hari ababikora babikoreye abasengera muri abo madini by'umwihariko hari n'ababikora bagahuza rwose bikagira no ku bandi wenda badasengera muri ayo madini ariko je byibura icyo namwibariza kuko numvise ari impuguke cyane mu bintu by'amadini namubaza nkese koko niba ari idini runaka rishinzwe rikaba rifite umurongo runaka rihuriyeho niba ari gahunda y'ibikorwa igiye gushyiraho ese byagarukira kuri abo bayoboke baryo gusa cyangwa se igomba no kurenga kuko hari aho bigera ukabona ko idini riri mu bintu bitakakwiye kuba ririmo rimwe na rimwe ukabona hari ibindi byakakwiye kuba ririmo ariko ritabirimo ese ibikorwa by'amadini bigomba kugarukira kuri bindi by'idini cyangwa se byanarenga bikajya no mu bandi batari muri iryo dini kuko tuzi amadini yironda atajya ahuza ibikorwa byayo n'abandi bantu batayasengeramo
Amerika wamusobanurira
murakoze cyane icyo navuga ni experience mfite ntoya ntabwo navuga ngo ndi inzobere cyane cyangwa ndi expert mu madini naba nirase cyane ariko ngira ngo ni ukugira ngo dusangire ibitekerezo amadini kwironda ni ikintu kigaragara kandi ni ikintu kuva kera namaganye iterambere ni iry'umuntu umuntu muri rusange kandi umuntu ntabwo abarirwa mu idini runaka niba ari ugufasha se kuvuga ngo ugomba gufashwa no muri idini runaka umukene ntago agira idini umunyarwanda wese cyangwa yewe nta nubwo ari umunyarwanda gusa abantu bose muri rusange ntabwo idini rero ryagombye kugira umuntu rigarukiraho gufasha kugira inama cyangwa gukuza ibyo iterambere twavuze ndemeranywa nawe ko hari amadini amwe namwe ntago ari yose ariko arahari aragaragara turayazi bironda ari uburyo bwo kubona akazi kugira ibikorwa byiza ukorerwa gufashwa bakagenda bironda rero ibyo ngibyo bihabanye cyane n'inyigisho za Yesu Kristo bihabanye cyane n'inyigisho za kimuntu rwose ibyo bintu ni bibi
ariko se tuvuge nko gutanga inama birumvikana inama bashobora kuziha abantu bose ariko nk'ibyerekeye gufasha nko gufasha mu byerekeranye no gutanga nk'ibintu cyangwa se ubundi bushobozi ibyo aho ntabyaba ari ukurengera cyane umuntu asabye ayo madini nayo ubwa yakunze kuvuga ko akennye ko inkunga bona arituruka ku bayoboke ntabwo byaba ari gusaba byinshi amadini nayo ubwayo yenda yabatishoboye
ubundi twavuga iterambere hari abazi ko iterambere ari ibifaranga ibizu byiza imodoka oya ibyo nabyo ni iterambere ko ni nk'agatonyanga mu nyanja hari amadini rero yumva ko amafaranga cyangwa izo mfashanyo zifatika agomba kugira abantu babo ubundi idini ry'ukuri ntabwo rigomba kuvuga ngo bano ni abacu abasaza bacu ntawavuga ngo barakennye kuko n'abakristo ba kera barafashaga kandi bagafasha abantu bose kandi ntabwo bari bakize kuturusha rero ubukene ni mu mutwe umuntu agomba kumva ko ari ikintu arusha undi uwo ari we wese kuko ntawubura uwo aruta bavuga ngo ni inkono zisumbanye imbyiro biravuga yuko rero utagomba kuvuga ngo ndakennye ahubwo Imana yaguhaye ubukire ibintu ufite ugomba kubisaranganya n'abandi utavuze ngo nawe mu idini ryanjye gusa cyangwa n'abanjye kuko abantu ni ab'Imana kwanza ntago ari ab'iryo torero itorero wagira ngo abantu ni abaryo kandi abantu ni ab'Imana rero tugomba gufashanya nk'uko turi abantu b'Imana
twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi mu kiganiro ku ruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu hari ryo ry'umuturage nyirizina ubwo rero dukomeze ikiganiro hari warushatse kubaza
yego ni gihe warushatse kongera kuvuga
yego
koko icyari gitumye mubaza icyo kibazo hano tubona amadini araza agashinga rwose insengero akazishyiraho ngaho akenshi ndetse ikikwereka ko iterambere ritangira kuzamuka rwose baritanga ukajya kuri ukuntu abashinze amashuri nicyo kintu cya mbere bakunze kubanza ariko ugasanga iyo bashaka kureshya abakristu baraza bati abakristu basengera hano abana banyu bazigira ubuntu izo ngero ziba zihari noneho babantu baturiye aho batekereza ko abahasengera bigira ubuntu bakaza nabo bakahasengera nyine bagamije izo nyungu kuko kwigira ubuntu urumva ibiciro by'amashuri akenshi biba bihenze urumva ko akenshi no gukurura abayoboke cyane kurenza yego n'iterambere bari bagezaho ariko nawe urabyumva kuko niba umuturage akanguriwe gusengera ahantu gusa kugira ngo abone umwana we yarihirwa amashuri nibyo narimbanje kumubaza koko numve niba mu byo afitemo ubumenyi koko niba hakwiye kubaho kwiharirwa kw'idini kwiharirwa kw'abanyedini mu bikorwa by'idini gusa rurumvikana ko yasubije yuko koko bidakwiye atanakunda iryo ronda dini ariko mu by'ukuri amadini ibyo akora biragaragara akenshi mu nyungu ze kuko iyo turebye n'igihugu gitera imbere iyo abakristu cyangwa abaturage bagituye nabo batera imbere mu bwenge ariko usanga akenshi nabo batera imbere by'ukuri se kuko baratera imbere iterambere rikagaragara abana bakiga nayo mavuriro ndetse aranubakwa biragaragara ariko ntekereza ko uburyo babikoramo nabo umusaruro wabateze ni uwo kubona abayoboke bakoresheje ubwo buryo ubwo aribwo bwose nibwo babwita iterambere.
Reka noneho duha umwanya na Jean Leonard nawe hagira icyo avuga ku byerekeranye n'uruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu waba uhereye ku byo tumaze kuvuga cyangwa se n'ibyo ubona nawe ubwawe ahuri.
Murakoze cyane. Mbere ya byose ndabanza nshimire bagenzi banjye ku bitekerezo batanze nk'uko insanganyamatsiko bivuga rero ni uruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu. Njyewe nk'umwarimu nabanza mvuga ni koko ni ihame kandi nibyo amadini afite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu. Aha ngaha ndibanda ku bintu bibiri kugira ngo igihugu kigire iterambere. Icya mbere na mbere hagomba kuba hari abaturage, ikindi hakaba na leta, ikindi noneho hakabaho kwigisha ndetse icyo nakwita nk'ubukangurambaga. Iyo turebye rero amadini muri iki gihe usanga amadini afite uruhare rukomeye cyane ku bukangurambaga kuko iyo urebye abaturage dufite muri iki gihe cyangwa abakristu bariho icya mbere na mbere bumva amadini kurusha uko bashobora kumva leta. Bivuze ko amadini iyo afashe abaturage bayo akabakangurira ikintu runaka aracyitabira kandi vuba. Ikindi iyo urebye nko mu bikorwa bijyaniranye n'iterambere buriya nta twavuga iterambere abantu bakiri mu bujiji inagira uruhare rukomeye cyane rero mu kujijura abantu. Urugero twafata na Kiliziya Gatulika, murabona ko uburezi bwa Kiliziya Gatulika rwose bwateye imbere, igira uruhare runini mu bijyananye no kubaka amashuri ndetse n'andi madini atandukanye. Nagerageje gukora wenda isesengura ku madini kuko njye nagiye kwinjira mu madini, ariko nagerageje kujya nkora isesengura ku bikorwa ari abayisilamu, ari abarokore, ari abakatolika bose usanga hari ibikorwa runaka bafite kandi ibyo bikorwa biteza imbere igihugu. Navuga nti rero amadini ndetse ni ikintu cya mbere twavuga tuti buri wese agize uwo mutima ndetse n'abanyedini ubwabo bakagira icyo gitekerezo bagakomeza bakabikimangira ndetse bakanabishyigikira kuko iyo urebye amadini usanga ariyo afasha abantu benshi cyane kandi burya mu by'ukuri amadini arumvirwa kurusha ukuntu abanyapolitiki bashobora kumvirwa. Ni ukuvuga ngo iyo padiri cyangwa pasitoro abwiye abakristu be ikintu runaka bacyumva vuba kurusha uko umukuru w'umudugudu we ashobora kukibabwira. Bivuze ngo rero rwa ruhare rwize urumva ko idini yari ufite ndetse nka 80%, twavuga uruhare idini rigomba kugira kuko ibikorwa byose bya leta bigamije guteza imbere igihugu leta iramutse ibinyujije mu idini byumvikana vuba ndetse na bwangu kurusha uko leta ibyikorera. Kuvuga ngo rero ntawatandukira ngo uvuge ko amadini adafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu. Ikindi kandi amadini yose ngira ngo iyo yigisha abwira abakristu ko roho nzima yawe igomba gutura mu mubiri muzima nk'uko mugenzi wanjye yabivuze. Buriya nta muntu wajya gusenga yaburaye, ndetse n'uwagiye gusenga yaburaye aba afite icyifuzo ati Imana ngira icyo mbonejo. Bivuze ko rero iyo abanyedini bafashe uwo mwanya wo kwigisha no gukangurira abakristu babo gukora akabuza iterambere rigerwaho. Kandi noneho ibyo byose twabifatanye n'uko amadini agira uruhare mu bikorwa by'iterambere, kubaka amashuri, ibitaro ndetse n'imihanda hamwe na hamwe, gufasha abatishoboye, kuremera abaturage bari mu bukene. Urumva iyo umuturage wamuremeye hari ikintu yigezaho ejo n'ejo bundi. Ni ukuvuga ngo rero rwose ntawati nyuma bavuge ko amadini adafite uruhare rukomeye ndetse rudasubirwaho mu iterambere ry'igihugu ndetse no kutubaka muri rusange.
Ye urashaka kuvuga rero ko leta yagombye nko kurushaho gukorana n'amadini kugira ngo ibyishaka kumvikanisha bibashe kumvikana ku buryo bworoshye. Haraho uvuze rero uti gusengera mu mubiri muzima bihuje n'akabazo hari umuntu watwandikiye tubaza ati ko amadini arushaho kwiyongera kandi namwe mwigeze kubikomozaho ariko ibyaha bikarushaho kuba byinshi, ibi byaba biterwa n'iki?
Murakoze cyane. Ibyo ngivyo nagira icyo mvugaho. Amadini yo yurebye hanze aha arushaho kwiyongera ku bw'ibyo nuko bukeye, ariko ku rundi ruhande bati izana byo birushaho kwiyongera. Ibyo byo ntabwo twabitindaho cyane kuko yurebye neza no kwiyongera kw'amadini. Iyo ugasesengura neza usanga amadini yose amenshi ajyaho umuntu afite icyo agambiriye ishareba imbere. Rimwe na rimwe hari ureba wenda akavuga ati iri dini nindi ijyamo ipantaro nari mfite nzayibona kubera impamvu runaka, kubera wenda ririya dini ifite ibikorwa runaka, ifite ibikorwa byinshi bishobora gutuma umuntu atera imbere. Buriya ni uku kwaduka kw'amadini cyane iyo usesenguye neza. Usanga abantu bose bashaka imibereho myiza yo muri uyu mubiri dufite kurusha uko wenda ashobora kugira ubuzima bwa roho buzima, ariko icya mbere cy'ibanze abagambiriye abenshi ubona bagambiriye ni ukugira umubiri muzima, abeho neza, yambare neza, ndetse agaragare neza mu bandi, abone naho wenda ashobora kuba yafite ibyaha ashobora kuba akora aho yiherereye. Ariko noneho yureze uku kwaduka kw'amadini menshi ariho muri iki gihe, naho muri Kigali arahari n'ahandi hose mu gihugu bahari no ku isi hose amadini ni menshi. Ariko yurebye ejenira ku izo kw'amadini usanga bijyaniranye iterambere iterambere kuko kandi nanone ntabwo twabigaya ndetse ngo tubizebe. Uko urikumva natangiye mvuga ko abanyedini aribo bantu bafata iya mbere mu gukangurira abaturage kwitabira ibikorwa bya leta na gahunda za leta, amadini rero kwiyongera kwayo ushobora kubiha amahirwe tukavuga tuti wenda ibyaha bishobora kuziyongera ko ku rundi ruhande iterambere ry'igihugu rishobora kuzagirwa. Ariko nanone buryo abantu babayeho neza birakorohera kubabwira ngo ikintu kibi kandi si cyiza. Urumva rero ko aho ngaho hari isani iri hagati aho. Murakoze.
Urakoze nawe. Ildefonse agomba kuba hari ikintu
nashaka. Yego, nari nsabye ijambo.
Yego.
Aho umuvandimwe haraho yarakomoje rwose agira ati akenshi amadini bayashinga hari icyo bagamije. Nubwo koko bagira kwitegeka ndetse rikanagaragara, ariko ntibisobanuye ko rwose amenshi mu madini wari ubuze uti ko yabaye menshi n'ibya bikaba byinshi biterwa n'iki. Nibyo, amadini menshi yashinzwe asa nk'aho ari nk'ay'ubucuruzi. Kuko nubwo yashinga n'iryo shuri, iyo urebye uburyo iryo shuri riganwa cyangwa n'iryo vura uburyo riganwa, usanga koko ari ubucuruzi bukabije bunarenze urugero. Kuko nge nibaza ko abo banyamadini bashobora gushinga iryo dini bagashinga n'iryo vuriro, byibura bagatekereza bati ko ivuriro turishinze hakaba hari imbabare hano nyinshi, kuki tutabitekereza tukazishyiranga tukazivura, hari abamugaye babona ubwo bufasha bushobotse bukabageraho. Ariko abenshi n'uwo mukene ubusanga atatinyuka no kugera muri iryo shuri ryabo bashinze, ubusanga uwo murwayi utishoboye atatinyuka kugera muri iryo vuriro ryabo. Mbese ugasanga ni ubucuruzi bwo mu rwego rwo hejuru buhanitse, ahubwo ijambo ry'Imana cyangwa iyo Bibiliya ikaba yarabahesheje amatike yo gukora ubucuruzi mu buryo buhanitse cyane, ku buryo nge mvuga nti usanga ndetse n'abantu mu mihanda yo muhuye bavuga bati nk'ano mu Rwanda ntanze urugero bavuga bati nka Rwanda reveni igisoresha amadini mu buryo buhanitse, kuko usanga abapasiteri aribo batunze imodoka nziza, aribo batunze amazu meza. Ukibaza rwose umujura wa mbere nk'uko tubyumva nge mbyumva ni umuntu wakwiba nk'ubugingo, kuko uramutse umpaye ibyo ngibyo ariko ntunyigishe ibintu bifitiye akamaro bizangeza ku ijuru, nge numva kabisa ari wowe nashyira ku mwanya wa mbere w'umujura kurenza uriya wibye ibintu bifatika. Kabone niyo waba hari ibindi bintu byiza wakoze, kuko imbabare tubona muri Kigali nyinshi, mayibobo zirarwara ugasanga yakomeretse, byibura itekereje ko hari ivuriro ry'abantu babagira neza b'abanyamadini ikavuga iti ko nkomeretse reka ngere ku ivuriro ry'abagira neza hari abaranyakira, ntiyabitinyuka kuko izi ko hagira abantu bifashije gusa. Nubwo bavuga ko kuko baba barabyubatse bikagaragarira amaso, ariko n'ubundi biguma ari ibya ba bantu basa nk'abifashije, kuburyo babantu bari hasi rwose ni gace cyane byakugeraho mu gihe udashatse kugaragaza ko uri ku ruhande rwabo.
Twibutse nanone abatwumva ko hiyi ari radio ijwi rya America yumvikana i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. America Fidele wagira icyo wongeraho kuri ibyo bamaze kuvuga ku byerekeranye n'amadini yiyongera ariko ibyaha bikagenda birushaho kuba byinshi.
Murakoze kuvuga ko ibyaha bizacika zaba ari ibigozi. Ukwiyongera kw'amadini, ukwiyongera kw'abantu, ukwiyongera kw'ibyaha ni bisanzwe. Gusa amadini cyangwa byo gukora ni ukumva bya byaha uburyo bagomba kubijera. Kandi bavuga ko itorero cyangwa kiliziya ni ibitaro binini, abagande babyita irwariro, urimo wese ararwaye. Ibyo ni inyigisho kuva na kera rwose bizwi ko umuntu agomba kwihana kugeza apfuye. Ikibazo rero si uko ibyaha biba byinshi, ahubwo ikibazo ni uko usanga abantu ibyaha babishyira ku bandi. Twavuga rya vangura rishingiye ku madini, hari n'ivangura rishingiye ku byaha cyangwa bishingiye ku butagatifu, ukavuga ngo twe turi abarokore bajya n'abapagani. Noneho ugasanga hari n'ikintu cyo kwishushanya. Rero buri wese namenya ko ari umunyabyaha, jyewe ndi umunyabyaha, umusenyeri ni umunyabyaha, abapasitori ni umunyabyaha, ariko tugenda twihana buri gihe ndebe ibyanjye ntareba iby'abandi. Ibyo ni cyo kizatuma dushobora kugera ku iterambere, kuko urwego rw'amadini mu iterambere ry'igihugu cyangwa iterambere rya muntu. Akenshi rero usanga amadini arasa hasi cyangwa akarasa hirya, ntarase ku ntego. Bakavuga ibyo byo kubaka amashuri, kubaka amavuriro, muze tubafashe ibyo byanjyita n'ubuhenda abana. Ubundi idini ryubaka imitima y'abantu, ryubaka urukundo, kandi bakabikora igihe n'imvura gihe. Akontreta ntabwo ari ukuvuga ngo nzakora minisitiri y'isanamitima kuko nabonye inkunga ivuye muri Amerika, mu Bwongereza. Oya, ni mu buzima busanzwe tugomba gukora uwo murimo wo guteza imbere abantu, kugira ngo twagomba no kumenya umuntu ni iki. Akenshi hari ubwo tutamenya definition umuntu l'homme est un animal raisonnable, igisobanuro cya Aristote kuva kera kizwi, umuntu ni inyamaswa itekereza. Rero iterambere ry'ukuri ni ukuvana umuntu mu bunyamaswa umuganisha mu gutekereza neza. Mbega biterwa ni ukuba uramuvane ibuzimu umujyana ibuntu ku bibuzimu by'ibuntu. Ayo madini rero nicyo kintu yagombye gukora kugira ngo aho kubaka izo nsengero mbere na mbere bubake imitima y'abantu, bubake urukundo, bafatanye imbaraga zabo, bataba ngo ni inkunga iturutse hehe. Usanga ariyo mpamvu baza bakabirwaniramo, ugasanga ugiye nko mu madini arenga 10, 15, 20% bakinjiramo, ugasanga ibyo bakora byose ni bimwe, ukayoberwa n'aho bitandukaniye. Ugasanga batandukanya ko uyu yambara gutya, uyu nguyu ashyiraho imisatsi, uyu yambara ipantaro, ugasanga ni ibintu by'amadetaye mu by'ukuri ari za nyungu barimo gushakisha. Ariko igikuru urukundo, none ukamenya ko mfite icyaha nkakihana, n'undi akamenya ko agifite akakihana, kugira ngo usanga buri muntu wese yerekana ba mwana nigihe ntunganya uriya n'utunganya. Rero ibyo ngibyo kwa kwihana buri gihe, kwa kubona ko turi abanyamakosa tugomba gutera indi ntambwe tubivuzemo tugibuntu, ibyo terambere ntabwo ari bya bifaranga navugaga cyangwa ibyo bizo. Abakurambere bacu babayeho batabifite ariko babayeho neza, si kubona ngo dusubire inyuma mu iterambere. Ariko noneho tumenya ko igikuru ari umutima. Yezu yaravuze ngo urusengero ni abantu, turi ingingo za Kristo. Iyo tugera byo kwangana, kugusuzugura, ibyo kwitana abanyabyaha, tuba turimo gusenya ya kiliziya cyangwa rya torero, wa mubiri wa Kristo tuba turimo kuwushwanya gusa.
Ndabona turimo gusa ntabasoza, ariko ndumva hari ushobora kuba gifite ikibazo, ubwo mwagerageza kubaza muri make ikibazo cya nyuma hanyuma tugasoza. Ninde wari ufite ikibazo?
Ni Leonard. Jewe ikibazo?
Ye Leonard, ntabanza ubaze.
Ibigaragara wenda twaganiye ku uruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu. Ikintu navuga rero, amadini mu by'ukuri afite uruhare rukomeye, ndetse dushobora kugiraho rugeze igihugu aramutse ashyize hamwe ndetse agakorana bidasubirwaho na leta, ndetse na leta ubwazo zigaha ubwisanzure amadini, akisanzura mu gutanga ibitekerezo, kuko burya amadini niyo afite abantu benshi cyane bayitabira buri cyumweru, buri kuwa gatandatu ndetse no kuwa gatanu. Bivuze ko rero ayo madini aramutse ashyize hamwe agafatanye na leta, nta kabuza iterambere ry'igihugu ryagerwaho. Ibindi byo kuvuga kuvuga ngo abantu bo bakiranutse ibyo byo ntago nabyibanzeho cyane ntago ngiye mu byo ngibyo ahubwo ndashaka kugira ngo turebe cyateza imbere igihugu ni ubukangurambaga ni ukwereka abantu igikwiriye icyatuma batera imbere amadirishya navuga nti yagakwiye gushyira hamwe akubaka igihugu akangurira abakristu abayoboke bayo gukora icyabateza imbere iteza imbere umubiri wabo ndetse na ya roho yabo ikarushaho kuzima ni iki gitekerezo rero numva natanga kandi nabashimira
ni igitekerezo cyiza urakoze nawe iri defense nawe hari icyo washaka kuvuga mu kwanzura
yego rwose nk'uko umuvandimwe wabanjije Leonard yabivuze hari aho yagize ati sinishimira namba ibyo basa nk'abubaka ariko mu by'ukuri ari nk'ubuhenda abana koko nubwo wenda atari ikiganiro cy'amateka turebye nk'amateka yakahise amenshi yagiye aza mu nyungu zayo nyamara kurenza inyungu z'abaturage kuko nubwo ibyo babyubakaga sinzi nawe rwose ugiye kubaka nka butike kugira ngo bayigane ugomba kubaka mu by'ukuri aho uzakorera abakiriya bakaza bamenya aho bagusanga njye simpa agaciro ibyo ahubwo naha agaciro abigisha inyigisho nziza ndetse rwose koko roho nzima niri mu mubiri muzima ibyo bindi byaza bisanga ubwo butumwa bwiza batanze niyo mpamvu nibyo bikorwa byiza bica ko baba barakoze koko iyo urebye ugasanga barabikoze babitwikiriye ikinyoma genda bireba bikanambo baje cyane pe ntago turi mu iterambere wenda mu bindi ni iterambere ry'amadini ku gihugu ariko nubwo ari uko bimeze ibyitwa iterambere rigaragarira amaso byo riragaragara kuko nabo ubwabo bajya kuza nawe ubyibuke ntago twayavukanye amadini yose dufite yagombaga kugira icyo akora kugira ngo abantu bayajye inyuma muri ibyo rero bakoze no kugira icyo bafasha ari bwo iriya muvandimwe yashushe yasa nk'uwita uduhenda abana nabyo byarimo ariko mu by'ukuri ibyo kiza imbere ni ibintu byakitwa ubutumwa bwiza butaroga ubutumwa bwiza bufite intego nzima maze iryo terambere naryo rikaza risozera hari uwajyaga uvuga ngo nta mishinga mu bishirira koko ntabwo numva ukuntu nakishimira iterambere ryanyaza abantu ubugingo ngo ni uko bubatse ikintu iki n'iki icyakora koko barabyubatse biragaragara
reka noneho na Tuyisenge Hamilcar Fidele nawe agira icyo avuga mu kwanzura
navuga ibintu biri mu kwanzura navuga ko icyambere ari ukubaka urukundo kubera yuko atirita bari ibyo ibyo twubaka twabisenya twabonye byubakwa tubona bisenywa ntabwo dushaka kubizongera gusenywa turashaka yuko twubaka ibintu birama ikindi nacyo nasorezaho abantu bakunze kuvuga ibintu bisetsa mu kiliziya cyangwa amatorero nakorane na leta kandi bari abo muri leta nabo ni byiza ko bakorana mu by'ukuri ariko ntabwo bagombye gushyiraho urubibi hagati y'amadini na leta kuko uvuga amadini hari abantu bumva abasenyeri bumva abapasitori abapadiri oya amadini ni abakristu bose ndetse n'abategetsi bo muri leta hafi ya bose barabatijwe bafite aho basengera rero kiliziya na leta wenda bayivuga mu buryo buri akademike ariko mu buryo busanzwe amadini nabo bo muri leta tubumvemo kuko barabatijwe nabo bafite urwo ruhare noneho turashaka kugira ngo ubukristu bujye mu buzima busanzwe ntuvuge ngo ndabe umukristu mu rusengero cyangwa mu kiliziya ninjira muri leta muri bindi ibyo rero nibyo bizanatuma ujya muri leta ukaba umukristu mu byo ukora byose mu mishinga urimo icyo kintu rero numva aricyo kigomba kuba nk'irango cyangwa ipfundo ry'iterambere kubona abantu bose bahagurukiye rimwe bazibuzimo bajya ubuntu barayobowe n'ijambo ry'imana none ibyo bakora bigashobora kurama iterambere rikagenda rigana ku mwuzuro waryo ariwo Yesu Kristo
ye nanjye nasoza wenda ikiganiro cyacu cyagarutsemo ubukristu cyane nyamara n'abayisilamu hari ibyo bakoze abatisita hari ibyo bakoze nkaba nasoza rero ngira nti abanyamadini nibyo koko hari byinshi bakoze ariko n'abiyita abanyamadini ari amasega aryana nabo bisubireho bayobe ku murongo muzima nabashimira
ndabashimiye cyane mwese rero Jean Leonard Dukuzumuremyi Ntiha bose Ildefonse Tuyisenge Hamilcar Fidele mwese mwakoze cyane ku ruhare mugize muri kiganiro ku byerekeranye n'uruhare rw'amadini mu iterambere ry'igihugu ari ryo ry'abaturage murakoze cyane. Mwakoze damwe nshuti kwa mwateza amatwi hani ho dusoreje ikiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika mwateguriwe uyu munsi nange Eugenia Mukankusi.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi.